na 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 ya ya. One man army, Megaton, I feel the mash up, ranks business right to the top. K-Touch,
K-Touch,
we ban them every day, listen now.
Bin na mese, eh, iba ganga resesya sesya.
Nare masokare, teriza manti na bayaye haru. Acha titi na ndugu wangu tulia, kama siti ndugu wangu fundisha. Idunia tunaona inazunguka, kana kuwechi wapre.
Better change your ways, tuishi vizuri duniani.
Better change your ways, sisi sote tutafly. Hi.
Blessings, usisahau kuomba Sunday, yeah.
Better change your ways.
Kawariankogwe, James Tumusime, Urakarwa Vyoma, man.
Mami, mami, changa bantokwe, chimanye, chimanye. Chari wanje, jaden, stereo, everybody, eh.
Manager Nicky Gwebatia, Megaton feed the mash, okay, touch. Massive recounts.
20-something, Western Uganda.
Unyananananaya, yeah.